Yes, Jesse! Kuwa kapa da yadda mashi waye ba. Kuwa na kapa mabbe joga yani magalada mabbe laga joga kare. Saxda toforkan koobi toban aniga la kormaray. Lugoya tiin barajo beenartii. Kalaga
waru habadan kalaga waa eedeesteen kalaga killer waa gooshu digeeda. Goola u soo dadantay be kalaga. Sida lambad amal u raacina. Abaay abaay hadii la keenbo. Kama shakin inuu taagan yahay Kusko. Balla hadduu ah oo timaha u dabin yihiin. Kusko afartan afke umaleeyeen afartan shan tuu soo dhigay. Saba kalaga alaab cantuuga macaan ee cadisaas cadtuu ka buuxsaday. Yarki baalma dahaban ku siiyay. Saas waan bari ay soo xigay yarkaas.
Maana maya 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 u dhahay. Tana iniga qabanaa ini ma dhihin. Hay nabina hay nabina.
Beb Guardiola sidee kaliya uu ku khaldan ma dhihi karaa uu iska galay.
Ziyaartooyin la gaday oo aan ka shanleyn karno maalmaha ka jira.